It's King Hotman and your boy Chef Spencer, promoter Emma. I mean slap this time round. Museveni watatu ta. Many girls na the festival. Si chabala bandava puavu. Go gamba anytime. Kirabu zinja kukulua wa. No chitamu for many times. Ngeno wafu butulia wa. Sakata. Yeah. Feno wafu butulia wa. Sakata.
Fresh and pure.
Zeko na kakua,
yeah.
The gentleman na fulumia,
fulumia.
Itubide mune respect na bukuwa. Na yataka jamwa na siraba.
Binsa kata,
wano kirabu zaka lwa siri na jambu kuwa. Wazidu kirabu vipuru na yondaba na uwa. I used to rock mo kirabu na sukuru. Vyaka lwa nsiba kukuru zenko lanzire. Tira lumu chaka lecha ucha kangalueno. Wabu kunji mwana bunsa kata.
Binsa kata.
Many girls na the festival. Si chavala bandava kuafu. Wo gamba anytime. Kirabu zinja kukulua wa. No chitamu for many times. Ngeno wafu butulia wa. Sakata.
Yeah.
Feno wafu butulia wa. Sakata.
Yeah.
Kati kirabu zikulue wa.
Eno ye business ya fe muzei kaguta. Fetu tetu kole kuwa kati tetu chaputa. Wafu bututa. Wino chukuo bakola bobali beta. Muzei bambi yamba si chaina kaja si chalaba ayamba. Tula kaka na uliriza guno mulanga. Inze otiman sikola sifu na sikulimba. Pinsa kata mwana si chakuta. Choka bali bali kubala bafata. Nekota tujirire mwezi tute tukole tuja kukola distance. Tue tonte uduvanga tokola yo offense.
Pinsa kata.
I miss that this time round. Museveni watatu ta. Many girls na the festival. Si chabala bandava kuafu. Wo gamba anytime. Kirabu zinja kukulua wa. No chitamu for many times. Ngeno wafu butulia wa. Sakata.
Yeah.
Feno wafu butulia wa. Sakata.
Yeah.
Kati kirabu zikulue wa. Enembele ya chiu kanti mwana kofi. Kulani twali twa kubane tugwira mu budget na lidoni gaza. Gawa bumbu janka siwa mata kupiza kuwadaza. Katinda wapuza bidula katibikala tetu wali tujuza.
Muzei tute tukole. Nasomele lazi kanti mwenzi jaka chai. Bambi tute tukole. Tenga la kubanga wena liluli walai.
Muzei tute tukole. Nasomele lazi kanti mwenzi jaka chai.
Binsa kata.
I miss love this time round. Museveni watatu ta.
Ino viva binsa kata.
Many girls na the festival. Si chabala bandava kuafu.
Ino viva binsa kata.
Wo gamba anytime. Kirabu zinja kukulua wa.
Ino viva binsa kata.
No chitamu for many times. Ngeno wafu butulia wa.
Ino viva binsa kata.
Sakata.
Yeah.
Feno wafu butulia wa.
Ino viva binsa kata.
Sakata.
Yeah.
Kati kirabu zikulue wa.